Boubacar Traoré, mi salminima mi jewtima.
Mi salminima, jam salminima.
E nder ndi leydi mon Mali an ko nder fedde nafitortobe tawada fedde hutortobe. E hande ko honno ngakkire kuran alhali kuran sifori nder leydi mon Mali.
Aywa, alhali kuran hande kana tiji jati. Tako kuran yo gollirgal minen min gollobe min kebata kuran. Ay ne andande kuran warata ne andande kuran yaata. Ay me nyala kuran hebo deruji tati deruji nay. E watto ngon on bureau so nge ciudi du hono non donc dum fuddo so heewi ko goto fu heba to kuran ko leru jeego yaade jitt
jonnon on kuran ko arata ko jemma wala ko nyalorma
aywa dum kay no jira fu sa heebi kuran nyaloma aywa do awadan charge appareil ma golla ko bawra wadde jamma wari dun non ka anda nyaloma warta anda jamma warta.
Boubacar Traoré e yi'i ndu suudu toppitindu courant ino inne EDM ndu waɗi ko ɓeynata ko hollitol ndu holli wondema ñallal kala courant heɓoto e nder leereji walla yamɗe sappo e ɗiɗi hande suumaye ko heɓi balɗe tati woɓɓe balɗe ɗiɗi e gila ngol hollitol waɗa beele hingol teddina
miɗo wawi haaldema ko ñalawma hande o joni ɗo gommi programme maɓɓe o somi ƴeewi fu miɗo fotawtawmi heɓi courant ƴiwde 9 heures yaade 13 heures hay minne gila 8 heures miɗo bureau ami heɓami dañani courant ha joni donc programme o du en tout cas min kay deende ɗo gommi ɗo programme o wona o laataki
e yiyango maɗa o programme jonnaɗo ɗo himo wawa laatade hande nde ndu suudu toppitindu courant EDM hindu jogiti cembe hindu jogiti mbawdi gam laatigol nde eɓɓore
hayo ɗum kay e minen min consommateur en courant omin ji o ɗon ni min mbiya haal dowmum sabu koɓe mbawi kamɓe koɓe mbawa ɗum min anda ɗum ka miɗa andi min dañata courant koɓe nawtoro so ñalawma jiɗɗa courant heɓata so jamma jiɗɗa courant heɓata andande o warata andande o yaata ɗum ni minen kam mbawi wiide hen
jonnon iɗen andi si ngakkere walla caɗele courant waɗi e nder leydi battane o mawnayi sanne jonnon ɗum tawti hande ko e lewru korka wonɗen woɓɓe inna suumaye yaalani en battane ɗe e nder ndu lewru hande onon ko on bambuɓe ko on walloɓe hutoroɓe naftortoɓe haalani en battane bone ɗe nde ngakkere courant jogiti
aywa ko kalɗa ɗo ko yo jeeju haala jaati ɗum ɓuri fuu nawde one wasude courant wattude yimɓe kasindini yo wattu yo korka wattu yo wattu wulaare wattu du tiiɗalla ana woodi ana woodani golloɓe donc ligge ma yaata korka ma yaata wulaare ana tornuma an e koreji ma fuu donc so ngoga ɗum hande kadi no tiiɗal min jaati
si feƴƴi ko fati e korka eɗen andi kadi golloɓe ɓe an ko a gollowo a haali ɗa jooɗi e yilirde ma hande si kuran ngakki e nder leydi ko bone honɗe ɗum jogani ndi leydi ko fati e golloɓe
ayo bone ka fuu o mbawɗa o neɗɗo wawi milde e hoore mum won golle ni ko dari golleji kewɗi ko dari mine jogui e walda amen nde fedda amen nde hewɓe mbi golle mumen ko dari on ɗum yo bangue ɗiɗo bal mum du haysa golli a heɓata a yoɓata a wala joddi par ce que poɗɗo yoɓude ma o kaynu gollata tiiɗalla courant o wadda tiiɗalla caɗele golle wadda caɗele keɓal donc a gollata sa golli du a heɓata par ce que poɗɗo yoɓude ma ɓe mbawa yoɓude ma ngala kaali
hande ngakkere courant no sabade yo mali hayru e kalisiji hewɗi simi faami haala ma ka
so golle wala keɓal wala hay golle bangeji ɗi fuu woni ko dari wasude courant o donc kaalti wawa heɓe hay kaalti heɓaka ne minen consommateur en tiiɗalla amen non
namdal go Boubacar Traoré koko fati e ko saabi nde ngakkere courant e nder ndi leydi Mali Mali hari andiraka ɗum duuɓi faltinoɗi duuɓi feƴƴunoɗi holko saabi ɗum hande haalaji hewɗi no haalede
aywa miɗen nano ko haalaji kewɗi ka jonnon minen consommateur en ɗonko mbiyam hono ko saabi ɗum mi anda ko saabi ɗum ka miɗa andi minen consommateur minen kasindine courant minen kandi courant min keɓata courant duuɓi ƴaɓiɗɗi ana wiyatna no tiiɗi miɗen keɓatno courant minen gaɗa débrouillé hande min keɓata courant
woɓɓe no wiide ko guyale kalisi saabi ɗum woɓɓe holli ko kalisi woni woodani an ko honɗum honno yiruɗa ɗum
so courant wala ka ɗum ka kalti woni ko woodani ɗum ko kalti ka wala jonno kalti ko goɗɗo ñaami kalti walla woɓɓe kalti woni ko warani ɗum mi anda ka mbiɗa andi kay courant wala ka courant directeur haali ñanden wi ɓe ngala kaalti ɓe cooda gasoil ko kaalti woni ko wala mais hoto kaalti o naati ɗum mi anda.
Boubacar Traoré mi yettima sanne, a jarama.